Astronaut Boys, we are back again with G Young Vibe. Alongside Wizzy Maxi.
Alisa na the time.
Yeah, kucheza ni mimi na my haters.
Alisa na nako.
Yeah, kucheza ni mimi na my haters.
Ani pita muli bunka mo.
Na keni lemoa, lemoa.
Pretending amu watu waka.
Kale keni lemoa.
Mino fande neke muni silanga Zimu hulila kwa matuko na ikutwe langa Himina baba sinyali vizo laka Ni michunguzi kale na mto ni potelanga Balika ni vaka kilila zaka Neke koma kilo vaka vani betika Balikuti zaka nyavazi paka Chwale fani kakali salipaka inge shaka Anisala takucheza ni makembo Baba ezali numbu inge vimwanja vya lombo Neche putukile chweleke anda tambo Yoko na uningo ushunguli ya wena
kembo Anisala ande chan
Yaku cheza ni mina maetazi
Anisala
nako Yaku cheza ni mina maetazi
Ani pita muli bunka mo
Mina keni lemoa, lemoa
Pretending ya mubatu baka
Kale keni lemoa
What you think ama hijoto
IP. Anina naku ya kucheza ni yo heta Ukupa ficha kuna hape huli wanifita Beta kucheza nganile wisi muvita Kakuli furu fita kaopela valu zeta Basiri preta kunivona makozi Batavela kuuta funi pangela makesi No need ya valika ni vapeki Nikelelusa wana na I don't give a fuck Vani kunga kunga pavani katana Kaka mungu kazivela mutimbe ni kachana Anilatia kahata pala palaka Nikamulaka shiti
mara paka
Kanchola, macheke na kuposha Vanweo na kuvona Urax, utchwanifu Manager's peretizo Kainas kimantizo Istoni, utchwanifu Ruxachi, hey Frighty, frightyora Two boys, two pizzo
Deep Down Records Production
Yes sir Matt Kitty, utchwanifu
Wizzy Max on the track
Baby kid na kuposha.